Bunny Music.
A kwanza ilo shepu konyuma, anasema kuna boy kama mina mkuna, kama ganzi na moka. Baby, kichwa nizime just dim dim tam tam, sito choka. Kama mechi na kocha, baby, ananipanga mama kamtole ya posa.
Asija kayoyo, asija kayoyo mawe.
Ole, ole,
ole,
umenibamba mishone.
Shone.
Pole, pole, tusije vunja chaga kigore.
I love you Sundi.
Baby, 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 baby Sundi.
Oh baby Sundi.
Muganga kwa kafara, mala mbili mbili kama unatoa nakara. Kama unatoa nakara, yo, univune vi ankara. Yo pwani na vyabara, mindo kanda mbili, okay, kosi na fosi kagaro. Kosi na fosi na kagaro. Kama lede wande na apo, kapenzi ka ukonja mafu. Sausi jezi ina apo, walai kama mtaniwa. Mezi kastoli ya Vasco, like Raru, wabije pasta na asko. May you baby takuwa.
I love you Sundi.
Baby, 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 baby Sundi.
Oh baby Sundi.
Ay,
I love you Sundi.
You know unanito mawe.
Oh baby Sundi,
okay. Ole, ole,
ole.
Umeni bamba mishone.
Shone.
Pole, pole.
Sije mwenye chagi. Nini buwege ya kafara. Muganga kwa kafara. Mala mbili mbili kama unatoa nakara.
Kama unatoa nakara, yo.
Kama ganzi na moka. Baby, kichwa nizime just dim dim tam tam, sito choka.
Bunny Music. Yeah.